Kamaruba na nga nga na
check.
Nanganganir
check, check.
Levo na danda 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 nasi dandir
check, check.
Real Ragona's will. Real Ragona's will. Kila niki tema OG. Fat nigga what you feel. Kamaruba na nga nga na
Nanganganir
Levo na danda 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 nasi dandir
Real
Ragona's will.
Real
Ragona's will. Kila niki tema OG. Fat nigga what you feel. Bibe mchongo na malini mpaka wambia wote wajue. Nive baraka sanduku ni mpaka siku unichukue. Nive moyo woja siri imaya yangu wasikwaruwe. Nje babangu mamangu mabaya yasi wakaribie. Nikijavuja pakacha chuku zisinda kikapa. Wezo kujuga makapelo wapo kuchini ya lapa. Miso papa John ila papa. Watoto wadogo na chapa. Wanyama unajita wanyama basi mimi ndo tanapa. Na kusanya chambi na jikata angaya sumu wazifata. Kila mdondoko suwa side bomb. Lufa kill the massacre. Kamaruba na nga nga na
check.
Nanganganir
check, check.
Levo na danda 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 nasi dandir
check, check. Real
Ragona's will.
Real
Ragona's will.
Real.
Kila niki tema OG. Fat nigga what you feel. Kamaruba na nga nga na
Nanganganir
Nanganganir. Levo na danda 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 nasi dandir
nasi dandir.
Real Ragona's will.
Real.
Real Ragona's will. Kila niki tema OG. Fat nigga what you feel. Tizo, lakini bale na pambana mtafutaji si choki. Niki choka niki yama vikingi vilima visiki. Lakini bale na pambana parana we parana we parana. Jia ni nazi tanua ki parana we parana. Niki pigia ni sushika
Kobe
na rebound no. Chuni ya miniki wana scar on your face no. Na sasanya sanya pande za wo. Na kusanya sanya fanzi wo. Kila chuti mina pigia bawo. Kila chuti mina pigia bawo. Nasanya pande za wo. Na kusanya sanya fanzi wo. Kila chuti mina pigia bawo. Kila chuti mina pigia bawo. Kamaruba na nga nga na
check.
Nanganganir
check, check.
Levo na danda 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 nasi dandir
check, check.
Real Ragona's will.
Real.
Real Ragona's will.
Real.
Kila niki tema OG. Fat nigga what you feel. Kamaruba na nga nga na
Nanganganir
Levo na danda 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 nasi dandir
nasi dandir.
Real Ragona's will.